Share me love. Girl, me love.
It's new Alamein pop on the track.
Hekima vumilivu wake akanizuga mwingine simoni usara na michezo yake aibata mupendo lake kanipumba zamini wewe seke hodari na utundu wake. Are you wanna dance? Are you wanna dance, dada? Umenishika kwa sita like shaba. Are you wanna dance? Are you wanna dance, dada? Umenishika kwa sita like the way unavyocheza unanichanganya. Zile mbingili mbingili kwa sana kana sana langu base. Kanikumbatia si stay mob. Kawasema wengi wa shades. Ninavyompatia hawezi kutoroka. Mpenzi kichuna suna anipa mapenzi lifetime. Mpenzi kichuna suna anipa mapenzi lifetime. Takufata kula unapokwendaga.
Oh yeah,
wendaga. Weni kama nyuki nipe salimama.
Oh yeah, salimama.
Unavyokata hodari hatari. Twende juu paka chini.
Our left or right.
Unavyokata hodari hatari. Twende juu paka chini.
Our left or right.
Takutuliza ndani, sito kuacha abadani. Safari yangu we nami, haitoishia njiani. I don't believe your love, you don't believe my love. I don't believe your love, I believe in you, you believe in me. The way unavyocheza unanichanganya. Zile mbingili mbingili kwa sana, kana sana langu penzi. Kanikumbatia, si stay moku. Kawasema wengi wa shes. Ninavyo mpatia, hawezi kutoroka. Mpenzi kichuna, suna, anipa mapenzi lifetime. Mpenzi kichuna, suna, anipa mapenzi lifetime. Takufata kula unapo kuendaga.
Oh yeah,
kuendaga. Weni kama nyuki nipe salimama.
Oh yeah, salimama.
Unavyokata hodari hatari twende juu paka chini
our left or right.
Unavyokata hodari hatari twende juu paka chini
our left or right.